yeye wakika kitamboni nuhu.
Jicho langu na tazama pale, pale, pale. Moyo wangu unataka kile, sote, tule. Waite, uambie, I'm speaking for the power. Waite, uambie, I'm speaking for the power.
Thank God for jumbi na pili pili. I come from ghetto, skillies and chili. Get a gospel back na Makaveli. Future bado zero, Mungu msema kweli. Today we make history. You can call me Mahubiri. Come on, come on, other people. Till bado nipo. Mungu amenipa kazi nifanye kwa kizazi. Cheki aliomba kura, bona na kula. Cheki akina kayumba, maisha bado na yumba. Cheki kwa bibi yangu, nyumba bado na nyufa. Niseme rest in peace kwa baba na mama. Saluti kwa kulanga, peace kwa mangwea. Kilia kija kuisha japo sasa naongea. Kweli Mungu arema, wangapi na dhambi na still wanahema.
Jicho langu natazama pale, pale, pale. Moyo wangu unataka kile, sote, tule. Waite, uambie, I'm speaking for the power. Waite, uambie, I'm speaking for the power.
Speak love, amen, speak love. Different color, still one people. Mungu nanesha njia, I can be hero. Babylon, wanajifanya superior. What was the sour, sijamwona inferior. Today is a new day. Baraka ziongei, stop killing. Hamina rashizing, stop war. Walinde na halbino, say no. Kupinga humfumo, I still flow. Konesha misimo, thanks God. Mwanga na wona kidogo. Saluti kwa kujiz, peace kwa kanumba. Kicheki mungu move, still inayumba. Kole Mungu uruma, wangapia na dhambi na still wanahema.
Jicho langu natazama pale, pale, pale. Moyo wangu unataka kile, sote, tule. Waite, uambie, I'm speaking for the power. Waite, uambie, I'm speaking for the power.
Let's speak about Kenya, Kenya, Kenya. Let's speak about Somalia, Somalia. Let's speak about Ebola, Ebola. Let's speak about malaria, malaria. Tired of jobless, jobless. We need jobless, jobless. No time for complaint. I mean we Africa. I mean we Africa. I mean we Africa. I mean we Africa.
Jicho langu natazama pale, pale, pale. Moyo wangu unataka kile, sote, tule. Waite, uambie, I'm speaking for the boy.